Mpedem yako sapampa mpedem yako hela mpedem yako hela sapampa mpedem yako asinune mkune patia bwana yako asichune mchune chukua hii halipie kodi na hii kangalishe body hii ya kucha ingine unaweza ficha na soko usiku moja hand of your okay. Dance kigoda na vile umenona dance kigoda kigoda hauna mia umeachwa dance kikeshia umenona dance kigoda hauna kumi umeachwa
watoto zuri hawatakisoma mpeso sampacha kupigia mdomo vitu vizuri sivyo kupigia mdomo kula chapa vura haina kikomo
ae mpedemu yako za sampa ae mpedemu yako za sampa nipe viudo nikupe za sampa kata leo na hela nyingi za kukupa na wewe nae unajua kunipo siku ongi na kutuza cho mimi ninapenda mdada ako na chura nikuna utajiri ya kununua tasura shifura kigoda nataka mamazi wa kuoga kigoda leo nina hela minataka turoda kigoda
watoto zuri hawatakisoma mpeso sampacha kupigia mdomo vitu vizuri sivyo kupigia mdomo kula chapa vura haina kikomo
okay dance kigoda na vile umenona dance kigoda hauna mia umeachwa
mpedemu yako hela mpesa sampa mpedemu yako hela mpesa sampa uzuri wake wakunywa moet usimpe dompo mfungulie ofisi mtafutie mikopo birthday inakuja very soon mzawadie mkoko attention lunch dina mpeleke mitoko
watoto zuri hawatakisoma mpeso sampacha kupigia mdomo vitu vizuri sivyo kupigia mdomo kula chapa vura haina kikomo
mpedem yako sapampa mpedem yako hela mpedem yako hela sapampa
jamani tena.